mateka batisa tisiza inti wagenda kudukira mukoti taputa semateka buchibanga dala bagulye teka erigenda maso nokwagala okugira bana Uganda na dala bali mitala wa mayanja okweleza nsimbi kuno nensonga dala nyingi dala bagenda kudukira mukoti taputa semateka solo taputa nsonga zino bakizudde nti dembe lyobuntu na ne semateka agenda gena maso nokubanga ate alinyirirwa mateka wano wakulembeddwa mu muna mateka wa Fred Okech abudeo na ategeza ngono na abude munyango andeko advocate se ategeza zante bagenda kukiririza mu nsongeno kubanga wala wanga bana Uganda bagenda gina maso n'okubanga banyigirizibwa na ndale dembeli ya buchokanga nesa mateka agenda maso n'okubanga ate alinyirirwa. Mumbera yemo era olunako olwalero parliamenti egenda emaze okubanga eteekateeka obukiiko okubanga busisinkana masha olunako olwalero okwongera okutunulira ebbago lyetteeka lino okulaba ngaate butya welinaasomebwa welinaayisibwa ebbago lino ligenda lyasomebwa omulundi ogusooka sabiti yawedde era omukubizaawo kikola eggwanga olukulu nabeera nga yali sindika mu kiiko obw'enjawulo omuli akakiiko ak'ebyokwerinda akakiiko akavunaanyizibwa ate ku nsonga ez'omunda mu ggwanga Uganda nga kutadde akakiiko k'amateeka n'ensonga za paliamenti okwongera okwekebejja ebbago lino okusinziira ku kiwandiiko ekyafulumiziddwa kulaka wa paliamenti olunaku olw'eggulo obukiiko buno bugenda kuba busisinkana wali mu conference hall mu paliamenti amasha g'olunaku olwaleero ku ssaawa nnya bagende maaso n'okuliriza za okuwaayo oba ababavuddeyo n'ensonga zaabwe okuva mu ministry ey'ensonga z'omunda mu ggwanga Uganda nga Coordinator General olunno olunaku olw'enkya ngenda kusomeza 24 omwezi guno ogwokuna omwaka 2025 obukiiko bugenda kuba ate bwogezonya n'abo abakwatibwako ensonga omuli aba Uganda Bankers Association, Uganda Human Rights Commission nga kw'otadde abakulembeza okuduvuganya gavumenti mu paliamenti y'eggwanga letu Uganda n'abo ababaka mu paliamenti ebitongole by'obwannakyewa bongere okumulungula ensonga nga ebbago lino terinaddamu ate kubanga litulinwa mu paliamenti kakati n'oluvannyuma abaka ba paliamenti bajja kuba baleetebwa alipoota eggumidde okuva mu kiiko buno bagibanjulire oluvannyuma basalewo ddala eggoyo obanga ebbago liyisibwa oba nedda.